Besege bangithanda ngokweqiniso ngiphinde ngibonge nakulaba abanginika uthando lenkohliso melen fleme bon balithatha uthando bashiya isomiso ngixolise kulaba basanase sokungithanda isifiso funa ukukhipha lenhliziyo ngiyimukise nomfula ngoba manje ngathi yiyo edlala ukuluthwa ubula sengikhathele njalo ebusuku ingqondo yami lokhu izula sozahara ngicela ungisize inkinga zami uzozidudula umuntu uthi umnika uthando fani nokuthi uyadlala alithatha kugxobe ngesando vuka inhlungu hlezi ukhala ngabe lolu kusawa uthando mekhona enjena ngiyaliqanda hlule noma umnika intando still ungakwazi nokulala wena ongangithandanga uyomnika yini uthando sengifile lobe lingekho ithuba lokuxolisa ngilele ngicimezile uyofakaza uthini uyothi lonke uthando bunginikile lapho unembezo uyobusho usuthi wena ohlulekile
Ntombazane buyisa buyisa uthando lwami wena wehlulekile Ntombazane buyisa buyisa uthando lwami wena wehlulekile I thought we had something going on I thought we had something going on Buyisa wehlulekile
Ngaqala ukujola njalo inhliziyo yami ihlezi iphuka ngithi ngithola ozoyipholisa kanti naye uzoyithunuka Jesu ngibonisa unginike ongifanele khona ngizoguquka cause imithambo yothando ngizwa sengathi iyanqamuka ngeke ngiphinde mbeke ithemba ngumuntu wesifazane kumele ngilinde sili ngitholo wami umashadana ongeke angisinde ozokwazi ukungizalela nengane impilo yinde so kumele singadlali amantombazane okomhlaba ngikubonile inhliziyo yami beyidovadova egxobagxoba imizwa yami umoya wami begxovagxoba Usho kanjani ukuthi angithanda uphinde uthanda omunye ulofu And sengiphelele uthando nakulona engizomthola itofu Wena engiyohlangana nawe wazi ngiyobe ngikuphrithenda Ngiyobe ngichitha isizungu othandweni ngiyobe ngikade ngasarenda Ngoba inhliziyo yami isinezibazi kudala babegenga Bonke ubuhlungu esengibuzile ngicabanga nokushintsha ijenda
Ntombazane buyisa Buyisa uthando lwami wena Hlulekile Ntombazane buyisa Buyisa uthando lwami wena Hlulekile I thought we had something going on I thought we had something going on Buyisa wehlulekile Uthando lwami wena wehlulekile Ntombazane buyisa Buyisa uthando lwami wena wehlulekile I thought we had something going on I thought we had something going on Buyisa wehlulekile